si wanapenda kubang. DJ Kisha please rudia hii. Pesa ya pombe atuna wait out to die. Dada agiza tu walai sito kudai. Ila na mdenda na mkuyati zota furahi. Unakatika namba kubambie. Nikusokote ya nikabangie. Nabongela mwongo nikakukatie. Suna bustan nikakumwagie. Kane nikupe shasha saki maki na naikanda mizaga kweli stoi baki. Mr. Finger Pling juma nyosi na kwenye boxer gula mtoto. Wanangu tungi na mapenzi bola ni
bola tungi.
Sikia sikia mnasema
bola tungi.
Kumoka na mapenzi bora ni
kumoka.
Sikia sikia mnasema
bola kumoka.
No love, no stress. No love, no stress. No love, no stress. No love, asema no stress.
No love, no stress. No love, asema no stress. No love, no stress. No love, asema no stress.
Ongeza moja mbili basongoja. Nitaripa bili nkiondoka. Ongeza moja mbili ongoja. Nitaripa bili nkiondoka.
Nipe baba mpe tequila. Na hii biri wet mpetila. Uko nyuma kafunga pila. Na kwa kitanda mimi ndo kila. Asipolia na mzaba na kibao. Si mpifeni mimi uno ya mambao. Alale geto ni mfukuzishe kwao. Na navinyonya kakibogo ya wadai. Hivya na kupenda kweli au kisa na dai wa kodi.
Au kisa na dai wa kodi.
Hivya na kupenda kweli au kisa na mtumi ya vocha.
Au kisa na mtumi ya vocha.
Wanangu tungi na mapenzi bola ni
bola tungi.
Sikia sikia mnasema
bola tungi.
Kumoka na mapenzi bora ni
kumoka.
Sikia sikia mnasema
bola kumoka.
No love, no stress. No love, no stress. No love, no stress. No love, asema no stress.
No love, no stress. No love, asema no stress. No love, no stress. No love, asema no stress.
Ongeza moja mbili basongoja. Nitaripa bili nkiondoka. Ongeza moja mbili ongoja. Nitaripa bili nkiondoka. No love, no stress. No love, no stress. No love, no stress.
Gachi, si wanapenda kubang.